Umalingo angashiyo ngeqhaza elikhulu ubaba angadlala empilweni yendodakazi yakhe, ikakhulukazi ekuzethembeni kwayo. Ubaba ubumba intombazane ngendlela ezibuka ngayo emphakathini, ngokunjalo unomthelo omkhulu ukuthi izethembe. Sizokhuluma kabanzi ngalokho la ohlelweni ezomndeni. Hlala ulalele. Uphinde ngubingelele emlaleli ezomndeni, uhlelo okulethela izeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo ohlaba esikhonkosini kubaba obuze wathi, obaba bangasiza kanjani amadodakazi abo afundise isizotha? Ngifuna indodakazi yami ikubambe lokhu phambi kokuba ibe yi-teenager, kodwa ngizwa kuseceleni kimi ukukhuluma ngalesi sihloko. Ngibona ukuthi njengoyise ngingaba lusizo kuyo kulesi sihloko, kumbe ngibe ukuyidumaza ingazizwa kahle. Yiliphi iqhaza eliqondile kubaba la? Thina-ke sithokozele ukuthi ubuzile. Kahlehle, ubaba umelwe ukudlala iqhaza elinqala kuleso simo. Njengoba wazi, ubuzali bomzali wobunye ubulili obukawa nendodakazi nokukamama nendodana busemqoka ekukhuliseni abasebancane, ikakhulukazi ey'gabeni zobubhungu nobutshitshi. Lokhu kuliqiniso futhi nxa zonke, nokho kunomehlukonyana uma sekuziwa kwezobulili bengane, ukugqoka ngesizotha nanto enye engaba ngodaba lomfana nentombazane, kumbe lentombazane nomfana ey'khathini zobuteenager. Ubaba unelikhaza elikhulu kundodakazi wakhe nasekutheneni ayithakasele ubulili bakhe nokumkhuthaza azizwe njengentokazi. Njengoba uchazele kukabili kule ngxenye, ubaba usengamgquzela kumamenza abe nomuzwa wokuzenyeza. Akusho kuye ngokugqoka nokubuka kwakhe kusengamqhakambisa njengomuntu wesifazane, kumbe kuchoboza umoya wakhe agcine semgodini ongazethembi. Ukwenza uhlobo nje lweqhaza kubiza ubuchule. Kusemqoka ukuqaphela ukuthi iqhaza likababa lehluke kanjani kwelikamama sekuziwe ekufundiseni amantombazane ukugqoka. Kulolu daba ngumama odinga ukubeka umthetho nenqubo emile. Nguye obondodakazi yakhe iphuma endlini njalo ekuseni qede athi, lutho 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 mntanami, awunakuphuma sanhlobo ugqoke kanjena, awugqoke okunye okungcono kunalokhu. Okababa ukuqinisa indodakazi yakhe ayenze iqonde kungani ingamele igqoke kanjalo njengoba umama esho, ze iqonde lo mthetho awushoyo. Kumele njalo bahlale bekucabanga kunye nomama konke ukwenza lokhu. Kungani lokhu kusemqoka? Yingoba intombazane idinga ukwazi ukuthi uyise uyayinakekela ndlanathizeni, ayidingi kuzwa kakhulu ngalokho kumama. Kumele izizwele ukuthi ukusho lokho ngumuzwa wokuyivikela, kungabi sengathi ummisa ukugqoka kwakhe ngoba embona sengathi ungoyikhangisayo. Lokho kuchaza ukuthi kumele obaba baqaphele ikhati lakho namadakazi abo enze kahle. Uma imbona embethe kahle, udinga ukumncoma, udinga ukuqonda ukuthi wenze kangcono uma ngabe engconyiwe. Okusemqoka futhi ukuncoma ubuhle bakhe bemvelo zonke iy'nsuku uma isekhaya noma eyidlalela nje. Ngakolunye uhlangothi, uma indodakazi yakho inhlanhlatha unamavo kuza kuyo, uyibuze, kungani ukhetha ukugqoka lokho mntanami? Ngokwakho ukucabanga, kukhulumani ngawo lokhu kugqoka ngokobufazane bakho nokuthi kubuka kanjani ubufakazane bakho? Ukukhuluma ngqo esigabeni somuntu wesilisa usendaweni yokukhuluma kuye uthi, yazi ndodakazi yami, ngake ngaba umfana nami oyi-teenager, futhi ngiyazi ukuthi abafana babuka amantombazane ngokuhlukile kunendlela amantombazane abuka ngayo abafana. Ungayimemela wena kalulu umfana ngokugqoka ngokuhayo. Enginesiqinisekiso ukuthi akusiloko lokho uhlobo lwento mntanami osuke uyiqondile uma usuke ugqoka ngale ndlela. Sicela wazi ukuthi iwebsite yethu ineyinsiza ezinhle kakhulu ukusiza umama nobaba ukuntweza empilweni yey'ngane zabo kule minyaka esemqoka. Ngena ku-safamily.co.za ukuthola okudingayo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Langabezwa ohlelweni olizayo.